Omubaka wa Nigeria mu Uganda, His Excellency Muradi Amakorane, avudde onaasuubiza nga bw'agenda okukola obutasamuka butasamuliro okusobola okulaba ng'obwaki abazinga bwa Busoga bwongera okuba nga bukulaakulana, ng'akolaganira wamu n'ekyabazinga wa Busoga Wiriba Force na DOP Gabula owookuna, okusobola okukakasa nti ekitundu kino kivujjirirwa mu byobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi, ssaako okusobola okulaba nga balwanyisa ebbula ly'emirimu erifumbekedde mu bavubuka mu bwaki abazinga. Bino bituukiddwako oluvannyuma lw'ambasada wa Algeria mu Uganda, His Excellence Murad Amakorane, bw'abadde asisinkanye mu kyabazinga wa Busoga ng'amusisinkanye ku lubiri lwe olusangibwa eyigenge mu Busoga. Ono abadde wamu ne ambasada wa Uganda n'amyuka ambasada wa Uganda mu ggwanga lya Algeria, Julius Yvuna, nga basisinkanye okwogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo na butyabwe bagenda okubayamba okubawa obuvujjirizi. Ambasada Mauradi agambye nti babadde bawulira ensonga nnyingi nnyo ezifumbekedde mu bwaki abazinga, nga beebuuza butyabwe bayinza okukwatagana n'obwaki abazinga okusobola okuvaayo basobole okuba nga bayambako, era ategeezezza nti kaakano bafunye ekyanya mwe bagenda okuyitira.
Paved the way for greater understanding and collaboration. We have a shared commitment to fostering peace, stability, and development in our regions. Algeria is proud to support Uganda in various sectors, including education, agriculture, and trade, enhancing our bilateral ties. On the education, you have to mention.
Ateye omumyuka w'omubaka wa Uganda mu Algeria, Julius Yuna, avudde onategeeza nti basanyufu okubanga kyabazinga wa Busoga asobodde okukkiriza okusaba kwe yasabiddwa okusisinkanamu omukulu ono, kubanga ebizibu bingi ebimamidde mu Busoga ebyetaaga okutuukibwako. Agambye nti ebimu ku bye bagenda okukolako kwe kulaba nga basitula omutindo gw'ebyenjigiriza, ebyobulamu, n'okuvujjirira abavubuka nga babatendeka mu bintu eby'emikono ebigenda okubayamba n'okubataasa ku bbula ly'emirimu. Kyabazinga wa Busoga, His Majesty Wiriba Force na DOP Gabula, avuddeyo neyebaza ambasada wa Algeria mu ggwanga Uganda olw'okuyingira mu nsonga n'okukaaba kwe baludde nga bakaaba, n'agamba nti bagenda kukwataganira wamu era wakukola byonna ebyetaagisa okulaba ng'okuyambibwa kuno kubaawo.
Working together, starting to vision, outreach programs, rehabilitation programs, because it's been known in our country as a country which provides scholarships, especially at university level, so many of our Ugandans. And as a kingdom, we've taken some of our people, and we believe that the closer we have our relationships, we shall be in position to benchmark and work with you to ensure that we have more of our students attaining education for Algeria.